On a na-na-na-na-na-na. Moro boy another one, yeah, 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 yeah. My tunes are classic. Tayali nisha zama zama kwenye dimbwi la mapenzi. After kutoka tena tena mwenzenu misiwezi. Usiku na mchana chana nitali linda penzi. Wara ita ungama ngama kama kukupenda dhambi.
Siku wanapupa I don't care, na wapoteza.